Government olunaku lw'eggulo yakamaze yaggyeeko amayengo ga internet okwetoola eggwanga lyonna, eggwanga ne lisigala mu kibululu. Na kino kyakoleddwa wakati mu kwekengera nti enkozesa y'omutimbagano embi mu kiseera eky'okulonda. Olwaleero mu kanyomero kaffe munnansi weyogerera omusasi waffe omulongokato Dennis Lwandaga atukunganyiriza ebirowoozo by'abantu nga boogera ku ngeri eky'okuggyako internet gye kibayisizzaamu. Patrick Kibombo ekyakatebe singa ogambye nti kino nno kineraliikiriza kubanga kiringa okuzikiza ettaala n'ekigendererwa eky'okubaako ne by'oyisaawo. Lubo wa Peter ewa Kiseko ogambye nti singa byonna nno bye tukola bikolebwa mangu ne tudda gye tubadde, tujja kuyambibwa kubanga emirimu mingi egy'okutundira ebyuma by'emmotoka ku mitimbagano gifudde, ne Katonda atusaasire. Nakibuuka Ruth ogambye nti singa nno twalabuddwa mu budde nti intaneti yaakuvaako, twandyeteeseteese naye kati kizibu. Ekirala abantu baffe be tulinda ku kisaawe entebe tuliziganya nabo ku intaneti tekikyasoboka, ate ekirala kati twebakanga nkoko. Namugumya Aida nti kirungi kuba kigenda kutuyambako ng'abazadde okufuna ku budde okutunuulira n'okulondoola abaana baffe ne tutamalira budde ku WhatsApp ne TikTok. Kasozi Abdul ogambye nti nga munnamawulire nkoseddwa nnyo kuba nja ku mulimu gwange ogutambulira ku internet okufunamu akasente, kale nasuza enjala lwa gavumenti kubanga gye nabadde nsindika okunsasula tebyatuuse. Sara Kajubi obuuza lwaki beera abalwanyi amaanyi gakeeye internet neesalwako mu bwangu etyo. Katopo ogambye nti nonno kyandikoleddwa ku bantu gavumenti beemanyi abakozesa obubi emitimbagano so si ffenna bannaalumanya ne basaalumanya. Livingston Nkugwa ogambye ebibimba bikka. Isaac Kamoga ogambye nti omuntu anaawona ku bavubuka ababadde bagufudde omulimu okuvumira nga bannaabwe ku mitimbagano. Kakati Nandawula Babula ye agambye ne kuno nno okulonda kugenda kugwa tukuwone. Abateesa abalala okuli Nasali Margaret, Edmund Kasuja, Jackson Kasule, Nsiro Fiona, Nakaliango Immaculate, Chate Ivan, Grace Apinyi, Kasumba James, Mvanonji Josephine Nabalala, mwebale nnyo okuteesa. Ate abayise maloboozi gammwe okubaganya ebirowoozo bino muteeseza muti.
Namba sa Sharon Musenene, so tweyanza nnyo okuggyako internet ng'abakyala. Ataasizza amaka kubanga abasajja babadde basula ku masimu, kati engeri leero gy'oggyeko internet.
Amanya atala kuno Joseph, omuvuzi wa boda, etukolerako app ekitegeeza nti tusobola afuna akasitoma ezisobola kuvuga muntu yena yena ekitukosezza. Bansoboda atisi nibagiggyako onaku olw'okulonda lwennyini, ne bagiggyeko mangu.
James Kasimu, ndi munnamateekera emirimu gyaffe egisinga gitambula ku internet. Sawa ya leero kati buli kimu kyesibye, tulina rulings zetubadde tusuubira ezitagenda kufunika. Kati wewaawo gavumenti egambye eyina ensonga zaayo zeewa, naye ate waliwo ffe abantu abamu ebitatukwatako.
Nze Kalibosi Uzaifa, naye kati okuggibwako kwa internet kuno kunengeje tukosezzaamu moso communication zaffe. Abazadde abaffe tebali wano mu Uganda, tulina okwogera nabo ne bwe tubeera nga tukola transaction eza ssente ezange zibeera kuva chokadi, ne chokadi sobola gya accessinga nga sina internet.
Gerard Sechide akabavulako ko banonye business endala bagiranga bagiwummuddemu atagera ku betting kani network kweri.
Sengendo Paulo, tulina abaana abalwadde, sente zivaayo, ebya insurance tebikola byonna, tetumanyi kyakuddako, naye batukoze bubi nnyonnyonnyo.
Zina no Florence badde nina abantu baabwe bemmanja abansubiza kasente ne bakampeereza so akajjayo, benkyabanja bo bakubiddeko naye bangambye akasente bakayana nti balinanga yakukampa.
Mengo bakasoma baffe batugulirako ku mobile money, abalala momo pe ekisinza tukosa abasinga basuze enjala.
Mwana nnyo okuteesa ku mulamu ogwo, era ebirowoozo by'owulidde si bya kyabbasa. Kababeereffe abaweereza oba bagikulira birowoozo by'abantu kinoomu nga bw'owulidde.